twadzira nditurambise dadi tweda kukugeithia mukwendia ngikuria mwire ni twana twaku mukwendia ngikuria mwire ni twana twaku tondu kuma wathie kuma wathie nikwanyitanire nikwanyitanire guothe
maina watu bros kasoso mwatokeria kidadi
Tigete ciana ciaku Ugathiĩ kũrera ciana wĩo ta ciarĩte Nĩ ciaku ikĩrĩa thĩna Ndũiguaga thoni ũkinũka na macungwa Na hĩndĩ ĩyo ndũĩ ciana ciaku irĩire kĩ Tondũ kuma wathiĩ Kuma wathiĩ Nĩ kwanyitanire Nikwanyitanire guothe Ndumisaga ithako twathakaga nawe Ona ũkũnogete switi ũkanogoka Itwĩna twana twitũ Na kuma we wathiĩ ndũire ũrĩa wathire Kuma we wathiĩ niĩ ndũire ũgathirange tondũ kuma wathiĩ kuma wathiĩ nĩkwanyitanire nĩkwanyitanire guothe
Joy wa Macharia Salimia Simon John Winlata
maitũguo mũciari ndingĩmuna guoko Nĩwĩo tũikagĩria kĩndũ kwanyitana Ĩkaya mũrathime Atĩraga tũhoe mũthĩ ũmũgacenjia Ndũire na mwĩhoko mũthĩ ũmũgacenjia Tondũ kuma wathiĩ Kuma wathiĩ Nĩkwanyitanire Nĩkwanyitanire guothe
KWFT Keithia mĩgũnda wa Alabama Sha!
Korwo kwahoteka mũnyendi twendo coke Nĩtũkũmicaga ningĩ nĩtũkwendete Coka tu na mũciĩ Ona korwo ti niĩ rigwo nĩ tha cia ciana Ona korwo ti niĩ rigwo nĩ tha cia ciana Tondũ kuma wathiĩ Kuma wathiĩ Nĩkwanyitanire Nĩkwanyitanire guothe
Mwalimu Karata Asante kunilea HPN Salimia wakwere Studio 56 Mantene Baby Ali Ali Santos